Esula y'omukaaga. Omuntu yenna kummwe bw'aba n'ekigambo ku munne, ayangango okwoleza ensonga abatali batuukirivu so si eri abatukuvu, oba temumanyi ng'abatukuvu be balisalira ensi omusango, era oba ng'ensi mwe muligisalira omusango, temusaanira kusala nsonga entono ennyo? Temumanyi nga tulisalira bamalayika omusango, tulirema tutya okusala emisango egy'omu bulamu buno? Kale bwe muba n'okusala emisango egy'omu bulamu buno, abanyoomebwa mu kkanisa abo be muteekawo, njogedde kubakwasa nsonyi. Kiri bwe kityo nti mummwe temuyinza kuzuuka muntu mugezi ayinza okusalira baganda b'ensonga, naye ow'oluganda awoze n'ow'oluganda era ne mu maaso g'abo abatali bakkiriza. Naye era bwe mutyo mumaze okubaako akabi kubanga mulina emisango mwekka na mwekka. Lwaki obutamala gakolwanga bubi? Lwaki obutamala galyazaamaanyizibwanga? Naye mmwe mwennyini mukola bubi, mulyazaamaanya era n'ab'oluganda. Oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga, newaakubadde abakaba, newaakubadde abasinza ebifaananyi, newaakubadde abenzi, newaakubadde abafuuka abakazi, newaakubadde abali ebisiyaga, newaakubadde ababbi, newaakubadde abeegombi, newaakubadde abatamiivu, newaakubadde abavumi, newaakubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'omwoyo gwa Katonda waffe. Byonna birungi gye ndi, naye byonna tebinsaanira. Byonna birungi gye ndi, naye nze sigenda kufugibwa nga kyonna kyonna. Ebyokulya bya lubuto n'olubuto lwa byakulya, naye Katonda alibiggyawo byombiriri. Naye omubiri si gwa bwenzi, naye gwa Mukama waffe, ne Mukama waffe avunaana omubiri. Era Katonda yazuukiza Mukama waffe, era naffe alituzuukiza olw'amaanyi ge. Temumanyi ng'emibiri gyammwe by'ebitundu bya Kristo? Kale nzirirenga ebitundu bya Kristo mbifuule ebitundu by'omwenzi? Kitalo. Oba temumanyi ng'eyegata n'omwenzi gwe mubiri gumu? Kubanga ayogera nti bombiriri banaabeeranga omubiri gumu, naye yeegata ne Mukama waffe gwe mwoyo gumu. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi kyonna omuntu ky'akola kiri kungulu ku mubiri, naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu ali mu mmwe, gwe mulina eyava eri Katonda? Nammwe temuli ku bwammwe, kubanga mwaguliwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe.